waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Hanjabaada Donald Trump uu hanjabay dalka North Korea waxay ahayd mid qayaxan oo toos ah oo aan gabasho lahayn.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy.
Maraykanku wuxuu leeyahay awood badan iyo dulqaad, laakiin haddii lagu qasbo inuu isdifaaco ama difaaco saaxiibadiis, wada kale oo noo furan ma jirto oo aan ahayn inaanu gebi ahaanba burburino waqooyiga Kuuriya. Mr. Trump ayaa u muuqday inuusan wax ixtiraama u hayn hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un, isagoo naanays oo keliya ugu yeeray
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready.
Rocketman ayuu yiri, ama ninka gantaalku wuxuu ku socdaa waddo ismiidaamin ah isaga iyo taliskiisaba. Maraykanku diyaar ayuu u yahay, awoodna waa u leeyahay, laakiin waxaanu rajaynaynaa in laga fursado ama laga baaqsado arrintaasi. Waana hawshaas tan qaramada midoobay loo aasaasay. Marka aanu aragno waxa ay ka qabtaan, ayuu yiri Donald Trump. Wasiiradda arrimaha dibadda dalka Sweden, Margot Wallström, ayaa sheegtay in khudbadii Donald Trump ay ahayd khudbo khaldan, waqti khaldanna timid, aana ku habboonayn golaha guud ee qaramada midoobay. Julia Bishop, oo iyadu ah wasiiradda arrimaha dibadda dalka Australia hogaaminaysayna wafdiga Australia u matalaya qaramada midoobay, ayaa Sky News u sheegtay inay lagama maarmaan tahay in diiradda la saaro ujeeddada ee aan la fiirin oo keliya hadalka madaxweynaha.
The president is highlighting the illegal nature of Kim Jong-un's regime in carrying out numerous multiple ballistic missiles.
Madaxweynuhu wuxuu muujinayaa qaabka sharci darrada ee taliska Kim Jong-un ay u tijaabiyeen gantaalo iyo hubka nukliyeerka marar badan, isagoo jabinaya shuruucda caalamiga iyo qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxay ila tahay inay tahay in diiradda la saaro habdhaqanka waqooyiga Kuuriya ee aan waqti lagu lumin, sida madaxweynuhu uga hadlay iyo magaca uu isticmaalay. Ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa jawaabta la mid ah isagu siiyey Channel 7 oo wareysiisiyey.
Well, it's stating the reality. It's very important that North Korea understands that if it attacks the United States or its allies, as the president.
Waxa jira oo runta ayuu madaxweynuhu sheegay. Waxa aad muhiim u ah in waqooyiga Kuuriya ay fahanto in haddii ay weerarto Maraykanka iyo saaxiibadiis, sida madaxweynuhuba sheegay, in Maraykanku jawaab uga bixinayo si waqooyiga loo burburinayo. Waxaana ula jeedaa waa xaalad khatarteedu sii kordhayso. Waana laga maarmaan in qaramada midoobay oo madaxweynuhu uu la hadlayay inay sii kordhiso cunaqabataynta la saaray waqooyiga Kuuriya si loogu caqli celiyo loogana baaqsado dagaal. Madaxweynaha Maraykanka ayaa sidoo kale weerar afka ku qaaday Iiraan, isagoo ku tilmaamay keligii talis musuq maasuqa, sidoo kalena heshiiskii hubka nukliyeerka ee Iiraan lala galay ku tilmaamay inuu ahaa wax laga xishoodo oo ceeb ku ah Maraykanka.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into.
Heshiiskii nukliyeerka ee Iran lala galay wuxuu ahaa kii ugu xumaa oo hal dhinac oo keliya u danaynayo oo ay Maraykanku abid gasho. Wuxuu ahaa heshiis ceeb ku ahaa Maraykanka, intaasna kuma dhammaan doono. Waxaana la joogaa waqtigii adduunku iska kaashan lahaa inay ka dalbadaan Iiraan inay joojiso waddada ay ku socoto oo ah mid dhimasho iyo burbur keeni karta. Ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale dareenkaasi la qaba, isagoo sheegay in loo baahan yahay in heshiiskaas ama wax laga bedelo ama isagoo dhanba la joojiyo laga noqdo.
From the Caspian Sea to the Mediterranean, from Tehran to Tartus, an Iranian curtain is descending across the
Kasoo bilow badda Caspianka ilaa badda Mediterranean-ka, ama kasoo bilow Tehran ilaa Tartus oo ah xeebta Suuriya, Iran saameynteeda ayaa bariga dhexe oo dhan ku faafay. Iran waxay ku faafinaysaa keligii taliyasnimo iyo argagixiso dalalka Iran, Siriya, Lebanon iyo dalal kale. Waxay ballan qaaday inay ifka ka qaadi doonto Israa'iil. Maanta fariin sahlan ayaan u hayaa Ayatollah Khomeini, keligii taliyaha Iran, waxaana ku leeyahay iftiinka Israa'iil weligeed lama demin doono. Iiraan ayaa dhankeeda ku tilmaantay khudbadii Donald Trump khudbo nacayb jaahilnimo ah oo casri jaahila ah, aana ku habbooneyn qaramada midoobay iyo qarniga 21-aad. Hadalkan ayaa imanaya waqti yar kadib markii xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku baaqay in hoggaamiyenimo la muujiyo.
When tensions rise, so does the chance of miscalculation. Fiery talk can lead to fatal misunderstandings.
Marka xiisadu kacdo, waxaa sii kaca ama sii kordha khatarta dagaal. Hadallada kulkululi waxay keenaan isfaham waa dagaal dhalin kara. Xalku wuxuu noqon karaa mid siyaasadeed. Waxaana la joogaa waqtigii hoggaamiyenimo la muujin lahaa. Mana aha inaanu si indha la'aan ah dagaal ku galno.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.